abicishijwe bugufi ngo icyubahiro kibi cyawe
umuheshe uko ushaka.
Just grab a good thing with you, but you don't keep it down.